Bannayuganda mwenna mbalamusizza, mmanyi ki kye muyitamu essaawa eno, naffe eno kye kimu. Essaawa eno we njogerera nange kennyini ndi kuddukadduka kubanga amasimu agankubirwa agantiisa mangi. Amasimu agaagala otunafuya nti bwe tutalekera okwo struggle gye tulimu tebajja tuwa Kyagulanyi, naye olwedde baamulemedde dda. Era nga ffe famire tusazeewo tetugenda kuddamu kugenda Makindye ku barracks kubanga tetuli baamagye. We are not going there for any training. Mpulira. Kyagulanyi tetugenda kuddamu mulabira kuli kubanga kyebaagala nti tuveeyo nga tubagamba nti Kyagulanyi mulamu ensi bagibuzaabulizaawo. Bannayuganda bannange kubanga kino ekintu kikwata ku Uganda yonna n'ensi yonna. Twagala kulaba ku Kyagulanyi. Kyagulanyi si wa Mukiwayini yekka. Kyagulanyi si wa famire ya Ssentamu yokka. Wabula Kyagulanyi wa nsi yonna. Ebintu Kyagulanyi by'abadde akolera byakyakola era okucunyizibwa tebamucunya ku lwa famire wabula bamucunya ku lwa gwe naawe ekitegeeza bamucunya ku lwa nsi yonna. Neebaza nnyo abantu mwenna abavudde ne balaga obutali bumativu era nennyongera okuteekamu amaanyi abo abatannaba kuvaayo bannange temusirika. Abayimbi mwe namba koowoola. Kino tekikwata ku Kyagulanyi. Tekikwata ku Kyagulanyi yekka. Tekikwata ku music yekka. Kyagulanyi tetwetaaga mulaba mu bivulu mwokka. Wabula Kyagulanyi tumwetaaga kubanga atuteerawo Uganda ensanyufu. Ffenna bannange ne bw'obeera toli mu Uganda essaawa eno, Uganda ekukwako. Kubanga Uganda nsi yaffe. Nze saawa eno we njogerera ndowooza mulaba nga bwe nabadde eggulo era bwe nkyali. Ntya n'okulya ekintu ewantu wonna. Ewange saasuzeeyo kubanga bankubidde amasimu agantiisa. Nabadde n'akafuluma mu mmotoka etali yange gye batamanyi. Poliisi n'amagye ne bijja. Batandika n'okuba abantu 8 olw'okuba abantu basazeewo okulaga obutali bumativu eri gavumenti eno etufuga obumbula. Batunoonya nti because I go live we are inciting violence, mutukuma mu bantu omuliro. Ne tetukuma mu bantu muliro bane gavumenti mukimanyi ekituufu. Mutuwe muganda waffe mulabo bwanaddamu okubeerawo embeera bw'eti. Tukoye okwegayirira Kyagulanyi talina kye yakoze. Kyagulanyi talina musango gwe yakoze. Tekikyasobola ku accessinga bank accounts zaffe abamu. Kubanga batunoonya tukwata. Tebabula musango gwe bakusibako. Emirimu gy'abantu gisannyaladde. Temukirowoozaako kyokka mutugamba mwagala Uganda egenda mu maaso. Bannange. Twagala muganda waffe. Twagala mukulembeze w'abangi. Twagala omusanyusa w'abangi. Tukabye amaziga tugakooye. Singa Bobi Wine mwamukwata n'emmundu, tebyandibadde ku live news. Nimwe mwennyini mukimanyi. Amazima ga Katonda mukimanyi. Mukimanyi nti mwe mwabiplantingawo. Kubanga muyina engeri yonna ey'okubifunamu kubanga muli b'amagye. N'abakamera abaliwo abali bakwata live aba NTV mwabakuba. yene chikwatiwa ku kamera nga muba kuba isawe eno mutuje makaga fe timwaga communicating na bantu bafe timwaga latuwa muntu wafe onebo zake ali mukoma abalala bali makomera bakinyibwa nge bisolo chikanga mugama mwalwanira kuleta dembe mazima ga katonda lino dembe abantu bagala okulaga obutali bumativu mubakuba mubatta mubasiba ninga mazima dabu mbamu liba kulembeze batufu omukulembeze mu nsi eyandiyagadde kubeera muki